urumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije aho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, mbibutse ko ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ijambo ni VOA radio yacu. Mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kiganiro muri isanga radio ijwi rya Amerika yabateguriye mu kagikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikire ku mirongo migufi ya short waves. Badashobora rero kudukurikira kuri FM mu gitondo, nabibutsa ko guhera saa 11 kugeza saa 2 mudukurikira ku mirongo ya metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22, naho ku mugoroba mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Ubushinwa buragenda burushaho kwegera Afurika. Nk'ubu muri uyu mugoroba perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping araba ageze mu Rwanda mu masaa 2 z'ijoro mu ruzinduko rw'akazi ruzageza ejo ku itariki ya 23. Ibihugu byombi Ubushinwa n'u Rwanda birashima ubufatanye bumaze imyaka itari mike, bikaba bivuga ko bizakomeza gufatanya cyane mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Abanyafurika nabo uwo mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi babonamo inyungu zitandukanye. Mu kanya turaganira na bamwe mu Banyarwanda bakora business mu Bushinwa. Hari n'abandi rero barimo kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bategure ibihe bizaza. Barimo ababona amasomo yo kwiga igishinwa. Hari n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'igishinwa, bavuga ko byatangiye kubagirira umumaro haba mu kwibeshaho no kunguka ubumenyi muri urwo rurimi. Ubusanzwe ururimi rw'igishinwa ntirukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda, nta nubwo ruvugwa cyane. Ariko abo banyeshuri batangiye kurwiga bo baravuga ko bizababera inyungu kuri ejo hazaza. Barabisobanura mu nkuru bateguriwe na Eric Bagirubusa, mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda.
Ikimironko mu mujyi wa Kigali, abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda bashishikaye biga ururimi rw'igishinwa n'ururimi rwiyongera ku yandi masomo. Igishinwa ni rumwe mu ndimi mpuzamahanga bitewe n'umubare utari muto w'abakoresha ururimi ku isi, kandi mu Rwanda ruvugwa gake hafi ya ntako. Kubatangiye kwiga igishinwa baravuga ko hanini baba biteganyiriza ko igihe bagira amahirwe yo gukomereza amasomo yabo mu Bushinwa, ururimi rutaza babera imbogamizi. Uretse ibyo, banavuga ko kubera ibikorwa by'Ubushinwa bikomeje kwaguka mu Rwanda n'ahandi, hari abatangiye kubonera inyungu mu rurimi rw'Igishinwa. Umwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda bahisemo kwiga ururimi rw'Igishinwa.
wenda ni simbi fatenda huko sana huyu yemera ariko nk'ubu ngubu wenda nuko na mwarimu wacu atari kunyumva ariko nubu ngiye gushyanga turoka hanze nkagenda ngakora kandi karaka ko mu bashinwa mu ma companies yabo atandukanye niyo bavuye wenda mu bushinwa baje nahangaha ingiye bitabaza mbere na mbere niyo director wenda bamubaje ntese nta munyeshuri wadufasha kudukemura aka kabazo wenda ka communication yaranyitabaza nkagenda nkagerayo
undi munyeshuri mugenzi we nawe akavuga kurete no kubura ururimi rw'igishinwa rwatuma bibeshaho rwatangiye no gutuma bunguka inshuti nshya z'abashinwa
nejo bundi nasanze hari amasoko rya Kimironko nasanze umushinwa yananiwe kumvikana n'ibyo yaguraga mufasha ariko kugira ngo nange ni improving ururimi rwanje ubwo rero mufasha kugenda gura ibintu turi inshuti duhana amakontact turashata mu gishinwa turandikirana mu gishinwa ndimwe nkagizamo nkamuhamagara jo bundi bwo twaranahuye turasangira
Umuyobozi w'ishuri ryigisha ururimi rw'igishinwa riri i Kigali rizwi nka Kigali Confucius Institute riri mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda bwana Mark Zhang avuga ko bagitangiza ururimi rw'igishinwa muri Kigali abantu bagendaga biguru ntege ariko ku iminsi yagiye yicuma ngo byarushijeho kuba byiza
And when we first come to Kigali the very few people understand what is that
aragira ati tukigera bwa mbere Kigali abantu bake cyane nibo babyumvaga bibaza intego yo kubikora nuko dutangiza ururimi dukiramo n'udukino tw'umuco uko imyaka yagiye ishira buhoro buhoro babonye agaciro k'umuco abantu bahanahana ibitekerezo hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa hari abanyeshuri benshi b'abanyarwanda biga muri za kaminuza hano baza hari abakora mu by'imibanire baza kwiga uyu muco bigururimi bakanakorana business n'abashinwa bagakorana business n'amakampani y'abashinwa kandi bamaze kubimenya barashaka kwagura ubumenyi bwabo
and they wants to advance their mind
Bwana Zhang gakomeza avuga ko wigishinwa hanze y'ubushinwa nko mu Rwanda aho bibaye ngombwa ko yakomereza amasomo ye muri za kaminuza z'abashinwa bitamugora mu myigire
yes sure suppose they good a very good study and they can communicate with the Chinese professors mentors
aragira ati yego n'ukuri tuge kwa risomo ryiza bashobora kumvikana n'abarimu bo mu Bushinwa bashobora gusangira ibitekerezo ku masomo bashobora gukora inyigo ku ngingo zitandukanye nk'ubwubatsi gukora imihanda mu bikorwa remezo ndetse no mu burezi ibinyabuzima ubutabire ubuvuzi n'ibindi nk'ibyo rero dufite abanyeshuri nk'abo b'abanyarwanda benshi mu Bushinwa niyo mpamvu abanyarwanda benshi baza kwigurura ururimi bagomba nko kwiga ibyiciro bya mbere bya kabiri n'ibya gatatu bya kaminuza muri kaminuza z'abashinwa ziragenda zifungura imiryango ku bwinshi hanze
y'ubushinwa
kubera uburyo imibanire y'u Rwanda n'ubushinwa kugeza ubu ari myiza abiga igishinwa bakavuga ko bizababera umwanya mwiza wo kugihahisha muri iki gihugu cyiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bikize igihe imibanire yakomeza mu murongo iriho
mu myaka izaza abanyarwanda bose bazakunda kwiga igishinwa mbega kizafasha kuko abashinwa barimo barazi naha barimo baragura ibikorwa ndetse tugeranije na leta y'u Rwanda umubano w'u Rwanda n'ubushinwa umeze neza cyane ibyo rero bikadukizere yuko igihe kizaza abanyarwanda bazajya bajya mu Bushinwa kurangura nk'ubu giye we atari ukujya kwiga mu Bushinwa gusa ariko mfite intego yuko nzakora business ibikorwa byanjye nzabyagura yaba mu Bushinwa mvana ibintu mu Bushinwa cyangwa se nanatura mu Bushinwa kuko igishinwa maze kukimenya
kwigisha igishinwa mu Rwanda byatangiye mu mwaka wa 2009 abashinwa barabarura abanyarwanda basaga ibihumbi 10 bamaze kwigurura ururimi rw'igishinwa kugeza ubu kandi mu bice bitandukanye by'u Rwanda naho arabarurwa amashami 12 yigisha igishinwa akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
Eric urakoze cyane kuri iyi nkuru nkuko nabibwiraga mu kanya Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa harabari mu Rwanda mu masaha ya saa 2 z'ijoro ni masaha make Ubushinwa rero buragenda burushaho gushimangira umubano wabwo na Afrika ni nako bigenda kandi birushaho gufasha mu by'ubucuruzi n'iterambere mu kiganiro muri sango uyu munsi nk'uko nabibabwiye twabatumiye bamwe bakora ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Afrika muduhere telefone zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo mubaze cyangwa mutange ibitekerezo telefone yacu ya WhatsApp nyibibutse ni ukubanza akamenyesto ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 mbaye nshimiye rero abamaze kuduha telefone zabo ku rubuga rwacu rwa Facebook ikaze mwese muri isanga Abatumirwa bacu rero umwe ari mu Rwanda undi ari mu Bushinwa. Mu Rwanda hari Aaron Kevin Mwami, nagira ngo ngusuhuze kandi ngushimira cyane. Urahura komeye. Yongera ijwi tubase kumvikana neza. Sinzi niba uri kuri speaker waba uyikuyeho kugira ngo tubase kumvikana ko ijwi riragaruka. Turakomeye rwose, ngushimiye umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mu Bushinwa rero ho turi kumwe na Theobald Muyango. Theobald, nawe urahura komeye?
Muraho neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika, ngushimiye rwose nawe uyu mwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nizeye ko ikiganiro turi bugirane kiri bufashe benshi mu byerekeranye no gukora business, cyane cyane umuntu agerageza kwiteza imbere business zambukiranyije imipaka. Reka mpere mu Rwanda. Aaron Kevin Mwami, nagira ngo mu gutangira rwose ubwire abatwumva muri make business ukora mu Bushinwa.
Ndi umucuruzi, naba maze imyaka irenga 6 nkora ubucuruzi mu Rwanda n'Ubushinwa ndetse no mu bindi bihugu bikindi duturanye. Yaho ubu ubucuruzi mbere twakoraga ubucuruzi bwa caguwa, kuvana caguwa mu Bushinwa tuzana mu Rwanda, ariko ubu turazana ibishyashya mu gihe caguwa tuzajya tuzoheze mu gihugu cya Congo.
Iyo caguwa ukomeza kuyijyana muri Congo ubwo mu Rwanda yaciwe?
Mu Rwanda kuko igisoro cyangwa irihezo kuri caguwa muri kampeni kubera gahunda ya leta yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda.
Ubwo uraza kutubwira ibyo ucuruza bishya ibyo ari byo, cyangwa tubwire muri makeya ni ibiki?
Bana mu Bushinwa tukaranguza Abanyarwanda none n'Abanyarwanda bakaba bazi kuranguza abandi bajya hirya na hino mu ntara.
Mu kanya twavugaga ibyerekeranye n'ururimi rw'Igishinwa rudakoreshwa cyane rutari rukoreshwa mu Rwanda, kugira ngo umuntu abashe kumvikana n'undi nkawe uvuga Igishinwa ukagenda ukagikoresha muri icyo gihugu, mu gihugu cy'Ubushinwa, kugira ngo ubashe gukora ubucuruzi bwawe ubyifata mu gute?
Igishinwa wenda ntagikumva nakize mu ishuri cyangwa ikigo, ugira kubera egisipiranse y'igihe kinini ugenda umenya icyo cya bizinesi cyo guciririkanya kiri hasi. Ariko nk'ibyo numvaga nk'abo bana bari kwiga Igishinwa cyangwa nk'abo banyeshuri bo birabafasha cyane, ku buryo urebye ko wenda yanakora bizinesi biramworohera no kubona akazi, ntashobora kubona akazi mu gihe aba azi urundi rurimi n'Igishinwa. Kuko Abashinwa bose benshi bazi Icyongereza, umushinwa uzi Icyongereza ni twa kwa bizinesi. Ubwo rero mu bucuruzi bwabo, ahubwo buri kampani cyangwa buri ruganda, buri bucuruzi bakenera umusemuzi kuzana abanyamahanga. Urumva rero nk'abo bo usanga umunyafurika uje kuvuza Igishinwa n'Icyongereza n'Igifaransa n'urundi rurimi, Abashinwa bo birabashimye cyangwa se bimera fantasi kuri bo, biramworohera nawe kubona akazi, mbese baramukoresha cyane kugira ngo babashe gucuruza n'abanyamahanga cyangwa n'abanyafurika.
Ubwo rero wavuga uti bariya batangiye kwiga Igishinwa wababwira uti nimukomeze umurego? Ndavuze nti bariya batangiye kwiga Igishinwa bo muri make ubwo wababwira uti nimukomeze umurego?
Bashyiramo imbaraga cyane kuko nk'Abashinwa uretse nabo n'abajya kwiga mu Bushinwa abagarukanye bake, kubera ko baba bakenewe cyane ku isoko.
None se ubwo nko muri make wowe nk'ingorane ushobora kuba uhura nazo mu bucuruzi bwawe ni nk'izihe?
Ingorane zizamo kwiyambisha kubwira ururimi umuntu nuvuga ngo niba udashobora kuvugana n'uwo kumvikana n'uwo mugura neza cyangwa murangura mugana ubucuruzi, burya buri gihe ukeneye umusemuzi uko ubyumva cyangwa se uko ushaka kubivuga, urugero gusemure hari ukuntu abo mesaje igenda nk'uko bayivuze neza dutaka. ishobora kuba imbogamizi ya mbere kuba utabasha kwivugana n'umuntu ako kanya bigasaba ko hacamo undi muntu hagati abantu bari hari inyungu cyangwa se yaba avantage ku waba uzi ururimi ku buryo bahita bavugana direct gusa ku rundi ruhande abashinwa cyangwa se uburyo cyane ubucuruzi usanga barabiteganyije bafite abasemuzi babo nubwo nicyo cyemezo bo niba bakizi neza ariko bakina bategura uburyo bose muri ibyo bibazo n'ibyo baba bafite abasemuzi nanone n'abanyafurika babayo bakomerayo babashinzwe gufasha abanyafurika bagenzi babo akwereka urangura ko ibyo ari igihugu kinini ntabwo ibintu byose biba biri hamwe ntabwo wamvuga nk'uko wavuga ngo ugiye wendura i Kigali ugiye Butare muri Bushinwa wowe ugiye nko muri South Africa ugiye nko muri Nigeria aba ari kure cyane abo bahazi rero ko abari akazi kabo ariko ariho baba ariho bakorera baba babizi n'ururimi baba bafite akavuga igishinwa cyangwa se n'igitabo cyinshi ariko baba mu buryo byaranze ngo gukomunika n'abashinzwe
yereka noneho ariko urebe ukuntu wajya ahantu telefoni ishobora kumvikana neza hari ukuntu sinzi niba bakunze ijwi rya Amerika babashe kumva neza ibyo uvuga hari ahantu igera igahuhuma yereka noneho ubwo tujye mu Bushinwa Teobari atubwire uko biba byifashe ahere ku kazi akora mu Bushinwa ukora iki Teobari
murakoze mu Bushinwa mu ari kampani ikora ibintu bijyanye n'ubwikorezi hagati y'Ubushinwa na Afurika cyane cyane iwacu mu Rwanda mu bindi bice by'igihugu no mu bindi bice bikeje muri karere ka Afurika y'Iburasirazuba iyo kampani ikora ubwikorezi ni ukuvuga ngo abacuruzi abanyarwanda cyangwa se abakongomani abarundi bazi naha kurangura ibicuruzwa byabo tubafasha mu bijyanye n'ubwikorezi kubigeza mu bice babijyanamo muri Afurika
ni ukuvuga ko urabayobora cyangwa se ubafasha kubona ibicuruzwa kuko nka mwami yatubwiraga ko nk'ikibazo cy'ururimi gishobora kubaho umuntu agakenera umusemuzi wowe umaze igihe kingana iki mbese ubasha kuba wafasha abandi baje mu byerekeranye n'ururimi
ego mu byo tuba dushinzwe ibyo byose birimo urumva maze imyaka hafi igera kuri ine nanjye urumva bigusaba kubera ko icyongereza gikoreshwa gake cyane nta mu Bushinwa abashinwa benshi cyane hafi 99% baba bavuga igishinwa gusa bigusaba kwiadapta ku kwiga igishinwa kugira ngo ubashe kuba wagira wakora akazi kawe nk'uko bikwiriye rero nk'uko kampani ikora ubwikorezi ni ukuvuga ngo abantu baje kurangura ntabwo wabikorerera gusa ubwo n'izindi serivisi mubafasha yaba gukenera kumenya aho barangura ibintu byabo ibyo byose mwami yavugaga byo kubasemurira n'iki byose usanga biri mu kazi dukora nyuma ubufasha ubwo ari bwose bifuza kuri tele mu bijyanye n'ururimi cyangwa se no kubayobora n'iki byose turabikora byarangiza n'ibyo baba baranguye tukabafasha kwipakira tubyohereza muri Afurika
ubwo se nk'igitekerezo cyo kujya gukorera hariya cyakujemo gute
ntabwo ari ubwanjye nicaye ngo ngire igitekerezo bya bindi nyine mvuga Bushinwa bugenda bukora cyane na Afurika umubare w'abacuruzi b'abanyafurika baza inaha ugenda wiyongera cyane rero ni muri urwo rwego nakoraga kampani y'ubwikorezi muri Afurika nyuma uko umubare ugenda uba munini guhera mu mwaka wa za 2012 na 2013 nakoraga muri Afurika muri kampani nanone y'ubwikorezi ya transport rero nibo baje kunyohereza mu Bushinwa mu rwego rwo kuzajya dufasha abo bakiriya bacu abacuruzi bacu babaga baje kurangura inaha kugira ngo tubafashe kubapakira ibintu byabo no muri tere nk'abantu baba batazi Ubushinwa cyane
none se watangiye se wowe ujya kujyayo mbere wari watangiye uzi ururimi rw'igishinwa cyangwa se wageze wabashinze kurwiga mbere yo kujyayo byagufasha igihe kingana iki kugira ngo urumenye
mbere yuko nza mu Rwanda narihuguye gato ariko ntabwo byari bihagije ibintu nakoze igihe gito ariko igeze hano usanga bitoroshye gukora igice ukora utya dauta ku rimwe rw'igishinwa biba ngombwa rero ko niyo hageze ushakisha uburyo bya mushuri kwiga mu rugo rwego nange na afashe igihe cyo kujya mu ishuri kugira ngo bashe kugura mu rimwe rw'igishinwa
ubu kandi urarwumva neza ku buryo bya bindi bari abanyeshuri b'ikigari bavugaga nawe urabitsa
umuntu arabivuga ntabwo umuntu yavuga neza neza nk'umwene gihugu ariko ntabwo wananirwa kwihora umuntu uko bikwiriye cyangwa se uravuga n'urundi rurimi rwose urarwibuka rumenya
twebwe iyo bavuze ntacyo dukuramo umva basa nk'abaririmba
cyane cyane burya ururimi rw'igishinwa rugora mu bintu by'imyandikire gusoma ariko kuvuga ni ibintu byoroha usanga bitagoranye cyane nubwo nanone ntaravuga nk'umwene gihugu ariko rwose nta kiba bitwarira
reka noneho iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika tuhe n'abakunzi b'iki kiganiro umwanya babaze cyangwa se batange ibitekerezo Boniface uranyumva Bado Boniface ndumva ama telefone arimo yigaragambye ni telefone reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma telefone ya Boniface iracitse reka ubwo twongere tuganire n'abatumirwa bacu hanyuma ubwo dutegereze ko ama telefone yandi acamo kuko ndumva ari ikibazo kitangiye kuremera nabo turi kumwe ntabwo turimo kubasha kumvikana neza nagira ngo nkugarukeho nari ngiye gusubira mu Rwanda ngo nganire na mwami telefone ye nayo iracitse reka dukomeze tuganira na Theobare
ndabumva neza
wowe uratwumva nakubazaga ibijyanye no gukora nk'imirimo y'ubucuruzi hari ibyo mwami yavugaga ati gusemura hari igitekerezo cyangwa se amagambo agenda atakarira mu gusemuzi hari abantu bangana iki tuvuge nk'abanyarwanda niba hari abo mujya muhura hari abo mukorana aho ngaho mufatanya ubwo buryo bwo gufasha abandi babaje baturutse muri Afurika cyangwa se mu Rwanda cyangwa mu Burundi by'umwihariko baje gukora ibikorwa by'ubucuruzi
ego cyane ko imyaka igenda yongera abantu bagenda baza urumva uko umubare w'abacuruzi benshi baza ni nako n'abantu bamenya yuko Bushinwa hari opportunity kandi ko kubavuga ni n'abanyeshuri bagenda barangiza kwiga usanga abenshi babona ko gusubira muri Afurika wenda batahita baboneraho imirimo rero usanga Bushinwa abana b'abanyafurika bize inaha benshi batihutira guhita basubira muri Afurika ahubwo umujyi mbamba umujyi kwa Gwanjo ubamo abanyafurika benshi ni nawo umujyi munini navuga w'ubucuruzi mu Bushinwa usanga rero abenshi bahita baza kwibera ina rero bityo abanyafurika bagenda baba benshi bakagenda biyongera munsi ku munsi
ndumva ariko abantu bagenda babikangukira hari ikibazo gikunze kuvugwa aho ngaho cyangwa se ibyo abantu bumva bijyana n'ibicuruzwa hari abavuga bati ibicuruzwa byo mu Bushinwa hari igihe biba sinzi umuntu yavuga ngo fake bimwe bitari originali nkamwe bamaze igihe ubasha gutandukanya gute ikintu cy'ifite umwimerere n'ikindi baba bahinze
mu by'ukuri Abashinwa ari nayo mpamvu usanga cyane cyane baragiye bafata isoko rya Afurika cyane mu bijyanye n'ubucuruzi umushinwa Abashinwa nta stock bagira Abashinwa barakora inganda bakora production ni ukuvuga ngo bitewe n'ubushobozi ufite bashobora kugira bakwima icyo ukeneye ahubwo bakaguhanyiriza karite bakaguha ibintu bifite karite bingana n'ubushobozi ufite ari naho ahantu haturuka cyane ibyo mbabwira ni ukuri ni naho ahantu haturuka cyane usanga ku isoko rya Afurika bitewe n'abantu ubushobozi buke baba bafite baba bashaka ibintu bihendutse cyane bikabaviramo no gutwara ibintu bidafite karite nk'uko batabizi ariko burya cyane ntabwo ari abanyafurika gusa bagana isoko ry'Ubushinwa n'abanyaburayi n'abanyamerika baraza ariko bo ntabwo batwara izo karite bitewe n'uko ubushobozi bwo kugura bwo buba buri hejuru usanga batwara karite za mbere ariko izo karite za nyuma usanga nyinshi zitwarwa n'abanyafurika ahanini biturutse ku bushobozi bwabo bwo kugura
muri make rero umuntu bashobora kumupfunyikira amazi iyo atangiye yagiye guciririkanya kugira ngo abone igiciro gitoya bakamuha uravuga ngo bijyana
n'icyo abacuruzi benshi baba babizi baba babizi kuko nanone ntiyatwara ikintu azageza ku isoko batazagura baramwereka ati dore karite ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ibiciro bakakwereka hanyuma wowe bitewe n'ubushobozi bwawe n'ubushobozi bw'isoko ry'abakiriya bawe ni wowe uhitamo niyo mpamvu rero usanga ku masoko y'iwacu yiganje karite iri hasi iri ku rwego rwo hasi
ariko ushobora no kujyana karite ebyiri bimwe ukabigurisha kubo uzi ko bashobora kwishyura ibindi
kuko abanyafurika bose banganya ubushobozi harimo abantu baba bifuza ibintu byo hejuru ni ukuvuga ngo abo ngabo n'ubundi batwara bya bindi bafite karite nziza ariko abenshi bafuza ibihendutse bitewe n'uko abakiriya babo benshi nabo baba bakeneye ibintu biciriritse bifite igiciro cyo hasi
none ubwo icyizere kiba kingana iki muri ubwo buryo bwo guhitamo ibicuruzwa umuntu ntashobora kukunyanganya ngo aguhe ibitari byo kubera ko utashobora kubitandukanya
ahangaha rero hahitazamo kwizerana gukeya niyo mpamvu usanga abacuruzi benshi ntabwo bapfa kwemera gupakira ibintu batarebye urumva niba umuntu yakweretse ibintu bya karite eshatu tuvuge ukabutwara ya kabiri bigusaba kuzaverifia bya bintu yaguhaye ko bifite karite washakaga urumva rero ntabwo hazamo kwizerana gukeya bisaba kureba
mbere yo kugira ngo bijyane banze kareba
hititonze ushobora gusanga bagufunyikiye bakaguha karite utifuzaga
ariko nabo ndibwira ko bishobora kuba bijyana n'icyo cyizere baba bashaka ko umuntu akomeza kukwizera kubera ko uba uzagaruka cyangwa se ukamurangira n'abandi bakiriya
oya mu by'ukuri abashinwa umuco wabo ni abantu bari honete urebye ntabwo ari ibintu bakugerekaho batakubwiye wowe barakwereka wowe ukihitiramo ntabwo ari ibintu bakorera inyuma y'amarido ngo baze bagushyire mu maso gutyo wowe barakwereka ugahitamo ahanini rero baguha ibyo wahisemo
twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga mambwiye ku murongo wa telefone ko umutumirwa wacu Aaron yagarutse Aaron Kevin Mwami telefone ye yari yacitse mu kanya nagira ngo ariko mbere yuko twongera kumuha ijambo twakire Rafiki umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika wifuza kugira icyo avuga muri kiganiro Rafiki urahagana hehe
bo igitega mu Burundi
icyumweru kifase gute icyumweru kifase gute ko numva witonze cyane
neza cyane pe rindaho ndatekanye
ndumva rwose utekanye nuko igitekerezo rero cyangwa ikibazo ufitiye aba batumirwa bacu
okay afete nabonye ikibazo kihari mwabajije uko ico twovuga kuri ukuntu ubushinwa buguma buza bushaka kugira imigenderanire ikomeye n'ibihugu bya Afrika cyane cyane mu by'ubudandaji ndibaza
hari byinshi cyane hari ibintu bitandukanye bashobora gukorana no mu bikorwa by'iterambere n'ibindi
kera bitu nagira ngaruke ko nagira nse n'aba system economique yabo nabona bafise system economique itandukanye
ntabwo turimo ko Rafiki telefone yawe yabicitse
allo
nta twari tukubuze yekomeza uti system economique yabo
system economique yabo iratandukanye n'iy'abanyaburaya n'abanyamerika kuvuga aba bashinwa rero bategereza kurondera byinshi bishoboka bategereza kurondera abapartenere benshi bashoboka kugira baganye amamarishe bishoboka kandi urabona bobo ibikoresho byabo biza ibintu byose bakora biza kuri abapli
ibikoresho bigufi bitoye
yego kuciro bitoye kuvuga rero twe muri Afrika nkino mu Burundi aho mperereje kuvuga twe twirabira impuze twirabira ibizimbutse kuko ugiye ku isoko birumvikana nyakubahwa uraba ibintu bizimbutse icyo nagira mbaze rero abatumire uku kuntu tutagira atastabilite dufise mu bapartenere sinzi ko bishobora gutera ingorane ubutunzi bw'ibihugu byacu sinzi ko hari icyo bakimbwira ko
stabilite mu bijyanye n'iki
bo stabilite no kuvuga twebwe tanto tuba turi ko dufasha dukorana n'abanyaburaya tanto n'abashinwa rumba ntitugira bamwe dukorana tuvuge tuti aba ni partenaire aba n'aba partenaire bacu bigihe cyose tuguma duhindagura
nta kizi ubonamo cyo kuba wakwagura isoko ukajya mu Burayi ukajya muri Aziya
yego nukuraba yego aho onye birumvikana harimo ibyiza mugana nukuraba mu gihe twebwe ari twebwe bariko baza n'ibyabo bariko baraza kudandaza mu bihugu by'iwacu nibaza nta cyiza kinini kirimo ahubwo yaba twe twari dufite icyo tuvuga tuti twe natwe tugiye dushora aha n'aha nibwo byoba byiza gusumba nayo ahandi hoho urumva baraza bakavuga ati twebwe tugira amayego barinjiza amadevize mugabo naho isoko imaze gufatwa n'abashinwa abanyaburayi baca bashavura ugaca usanga hatanguye kuza ibintu by'amakimbirane nyine muri ibi bintu bya diplomasi akarero ka hafi n'ibi byo mu Burundi ubona abanyamerika baza gufasha abanyaburayi bakareka gufasha abashinwa n'abarusiya nabo bagaca bironkera isoko kugira baronke amanike
urakoze kuba uduhaye icyo gitekerezo Aaron Nami iki gitekerezo cya Karaveri wakivugaho iki avuga ati hari kuza ku amasoko stabilite ku bijyanye n'amasoko bagakorana na bamwe abandi bagakorana n'abandi utangiye kuzamo ndagakura make karenge ubivugaho iki
okay ku rwandi rwanyu mvuga ko ntacyo bitwaye byiza kuri twe kuko uba ufite amahitamo arenze amwe urugiye ukorana n'umuntu urebye nk'imyaka yenda twamaze dukora n'abanyaburayi cyangwa abanyamerika gusa noneho iyo ubonye amahirwe yo kuvuga ngo urakorana n'abantu barenze umwe nuko wavuga ngo ni ukuvuga ngo ntawe ugufiyeho monopole ni ukuvuga ngo ni uko wavuga ngo ugiye guhaha ariko ugomba guhaha hari iduka rimwe yaguhenda ryaba igiciro kiza cyangwa kibi nta yandi mahitamo ufite ariko iyo amahitamo arenze amwe ndumva biba ari inyungu z'uwo bakorana ziba ari inyungu zawe wowe ubakeneye cyane ko kugeza ubu tugukeneye cyane kurusha uko badukeneye mubo dukeneye nk'abakiriya twe n'ibyo tubakeneyeho ibyo tubona by'ubucuruzi n'ibindi kuvuga rero ngo ufite ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo ibicuruzwa by'abanyamerika byacitse mu Rwanda cyangwa iby'abanyaburayi cyangwa mu karere muri Afurika byacitse i Bugande nabyo birahari ariko n'ibyo by'abashinwa nabyo kuba byarazi nuko bivuga ngo ibiciro biri hasi urumva ko biha umuturage amahitamo menshi nuko ufite choice irenze imwe kuba nukenera ikarita y'umunyaburayi urayifata nukenera y'umushinwa urayifata tugiye nko mu buzima mu bintu bikenerwa bya buri munsi bitoya ku baturage basanzwe usanga iby'ubushinwa bidufasha cyane kuba biri hasi ibyo dukoresha mu ngo mu kazi ka buri munsi biri hasi nujya mu bindi bintu hari nk'uyavuga ngo wenda amamodoka ibindi urasanga nanone ahakoresha iby'abanyaburayi n'iby'abanyamerika
urumva ko umuntu aba afite uko ahitamo
ufite amahitamo arenze rimwe biruta kuba wavuga ngo njyewe nkorana n'abanyamerika gusa ni abantu b'abanyamonopoli cyangwa se abanyaburayi ni ukuvuga ngo nta wundi muntu wemerewe kugira icyama
Teobari kiriya avuze Rafiki yavuze kijyana na no kuba abashinwa abantu bajya kurangura mu Bushinwa bakajyana ibintu mu bihugu byabo akavuga ati byaba byiza hari n'ibyo ibyo bihugu bijyanye yo urakivuga wiki
ibyo avuze nibyo ariko ubya iduka ni watu birakorwa ariko nuko bidakorwa ku rwego na nk'ubwo abashinwa babikora ni ukuvuga ngo impamvu ibyo abashinwa bakora bigaragaza ko ibintu byabo biza mu masoko yacu nuko babikora bifite volume nini ari byinshi ariko Afurika no mugabane ukisuganya ureba ukuntu nawo wakwigobotora ibibazo ukora nabyo cyane cyane mu bukungu nubu igihe mperuka mu Rwanda nasuye muri prison usanga hari ibintu bikorerwa ku isoko ryo mu Rwanda bya made in Rwanda kandi bikakorya abashinwa ariko nk'ibyo ngibyo numare munini w'abanyarwanda batababizi ariko babihari bikorwa ni ukuvuga ngo kuba ubu ngubu ibintu byashimo byinjira ku masoko yacu kuko ntekereza ko ariyo option iba igihari ishoboka ariko uko ibihe bizagenda biza ibihugu by'iwacu uko bigenda nabyo biteza imbere bizagera igihe nabyo bijye bikemura ibintu ku masoko y'abandi kuko n'abashinwa babikora igitekerezo cye ni kizima ni uko uko abyumva nibyo ariko nuko tugiye ku rwego rwo hasi ariko gahoro gahoro na Afurika igenda yubaka bizagira aho natwe duhangane ku buryo busesuye ku isoko
uravuga uti uburemere bw'ibintu baba bazana biba biturutse mu Bushinwa bijya mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu hari ababa nk'abaza baje gushaka ibicuruzwa nk'amwe mukora mu bijyanye n'ubwikorezi hari abaza bazanye tuvuge nka konteneri y'ibintu biturutse mu Rwanda bikorerwa mu Rwanda nubwo byaba atari byinshi noneho bakatahana ibyo mu Bushinwa kugeza ubu harabo mubona
oya ubiranyije ntabyo bazana amaboko abazana amafaranga na kintu na kimwe abantu ku giti cyabo baragerageza kujya bazana muri ibi bihugu ibyo mvuze natanze urugero narinzi ni ibintu bikorwa ku rwego bisa nk'aho ari buri muturage wese nanone hari ukuntu usanga nanone ahubwo bisa n'ibikorwa n'abashinwa ubwabo wenda bagiye bagashora imari yabo mu Rwanda bitewe n'uko babona abakozi bahendutse imisoro iri ku rwego rwo hasi mbese ikintu bakoreye mu Rwanda kiba cyiza kiri ku giciro cyo hasi ugereranyije no ku isoko ryo mu Bushinwa
baba bazi isoko ryabo
ariko nta ku rwego rw'umuturage wo hasi usanga rwose cyari ku rwego rwo hasi cyane
reka twakire na
hasi cyane nta bishya
bizashyira biza nk'uko wabivugaga buriya amaherezo bizashoboka dore perezida w'Ubushinwa ari mu Rwanda kandi birateganyijwe ko asinya amasezerano agera kuri 15 urumva rero bishobora kugira icyo bibyara yenda n'abanyarwanda nabo bakajya bajyanayo ibicuruzwa reka twakire na Karaveri uranyumva Karaveri kwa duhamagaye ukabubuze reka tube twakiriye bizima urahagana he ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo aya matelefoni ko ndumva atameze neza komeza igitekerezo cyawe ndumva byari bigabanutse Bizimana
nenda kumva bemera kumva neza
komeza igitekerezo cya telefone yavugaga nabi ariko uretse ko numva yongeye
namu isanzu ya uja masingu wa tamatiku wago na nama nilaku ndali uwe kenye gali nene yetu yichori
nama nivajira gute
nama nilaku ndi biku mikirete muri asu ya kuwe la wadi la lago we laku ndi no vdaki mba nama franga matangu sa matangi biko kusa munguru mba nyene kusa kirema ni hatari lago epirema kwa wana muri asu ya kuwe la niku vikenye ro mba na tawaku nda nene kuipe ya hui na kangora.
Mhm. Hanyuma icyo gayamo ni iki?
Ndongara no kunyine ni kihugu nyene cyo fatanye ne kikacha kiyagira ngene n'ibindi bindi bihugu kugira ngene bifashanye. Ega nubwo gwa rwo cyo n'ubwo n'ubwo sa gufasha burundi ko tende ko kana amafaranga bakanga afasha gutanga ibikorwa gusa.
Ni uravuga ku ruhande rw'u Burundi?
Ku ruhande rw'u Burundi.
Mhm. Nkubwo uretse uravuga ngo batanga ibikorwa cyangwa icyo wifuza Bushinwa bwafasha nk'u Burundi n'iki?
Nta kintu batanga batanga igikorwa ego gusa n'abari urakama barabara mugoroba gusa n'usaka bakiteka rero muri iki gikorwa cy'iki n'iki tutanga amafaranga n'ambali mu bijyanye n'ubuvuzi cyangwa mu by'ubwigisha mu bisata amafaranga batanga bakatereka turakore gusa ngana wewe nabije nguvu abikenera imizigo gusa.
Nariko tabizima iyo mihanda yo ntikoreshwa se n'abantu bagiye kwa muganga uravuga uti bagatanga amafaranga yakoreshwa no mu bitaro n'ahandi. Iyo mihanda nayo irakenewe. Mu bikorwa bikorwa remezo.
Niki rekatanye kuko no kwafasha amafaranga aya aya nkaye. Ariko batanga bo nyene amaboko yabo gusa. Abakeneye gutanga amafaranga kuko bakori atatse natwe abarundi.
Ngiye icyo ntarimo kumvikanaho nawe cyangwa se ntasobanukirwa nuko nwifuza ko batanga amafaranga kandi ibyo bikorwa nabyo bwabyo bikenewe n'abandi bo bakora iyo mihanda n'abarundi baba bagenda bagahembwa.
None abanyamerika babiriki abahehe tubatwara umwami bwati dutanze miliyoni zizi zofasha ibi ni ibi sote bini bini ariko bo batanga ariko gusa barikorera gusa nyango kiyatanga amafaranga rero tugira abatanga amafaranga kugira nako makori atupungukeko.
Ariko uziko amafaranga nayo yo umuntu ashobora kuyatanga agapfa ubusa agakoreshwa nabi
nta kundi ugenda kose n'uwatembera asikirwa no gutuma no gutuma bayiba n'umukozi basatwa mukorera nawe batembera agasikirwa.
Ariko muri rusange iby'Ubushinwa bukora urabishyigikiye uretse ko urabonanwa ko badatanga amafaranga
yako se nyine ngabwo nta muntu wabyemeza icyana kwica.
Hari ikibazo wari ufite abatumirwa bacu cyangwa twakira
abatumirwa nuko gene bazaba yuko ngo kuri bishobora kala kumvikanisha impande zose bakahuza impande zose kugira nyene igihugu cyacu nyine cyumvikane rwo zose ko nta kifasha nta kifasha.
Murabizashyira bizi. Reka tukureke ubwo ukomeze ugire icyumweru cyiza. Twakire na umukundwa kuri telefone. Umukundwa uranyumva?
Yego.
Urahagana he wowe?
Mahoro.
Na mahoro. Uri hehe?
Ibujumbura.
Ufite ikibazo cyangwa igihimviro?
Ari ni cyumviro muri murashaka kongera ko ni cyo zuraye ngombwa. Muri rusange ihugu byo muri Afrika ntituramenye icyo turi. Kuko ntituratahura ko iterambere rigomba kuba ari iwacu. Hanyuma ugasanga tuba tuzeye inzu ariko rero gusa byose biva kuki. Nibyo bavuga leadership administrative. Ndiya shipe ndo ko ngo ndiya ngo 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 nyere bushaka gutuma yo gwitende. Ndiye gomba kwanga kwaza ko ari abacanje bari ya bo duteza imbere igihugu. Nuko gashe bwe nyere tugomba kufata mu minwe ibijanye n'iterambere y'igihugu cyacu. Amabona wewe ugomba kuza kugira dufashe. Kugiteza imbere. Tugomba kugira n'imigendere myiza. Politike y'igihugu nayo nyine ishobora gutuma igihugu gitera imbere. Aho ngaho dushobora gusanga tuma duhagaze mu kurona gucanamwo kwitwa abariya cyangwa nakunda gusahura nibyo tuba dufite bike mu gihugu niyo nyine ishobora gutuma igihugu gifutanye.
uravuga rero ubuyobozi leadership uravuga ubuyobozi n'abayoborwa nabo ubwo bagomba kugira uruhare
niko byonye no bishaka gutuma byose biba neza gusomba
okay none
abari muri yo ntuzenya
komeza
mugihe abari muri yo donc administrative donc abaje tuburongoza batabona ko ibyo ariko arakora babwiza kubikora umwe n'igihugu bisanzwe kandi akabimukora muntu mbere kumuteza imbere igihugu kiguma gifutanye aho rero igihe ubwo burongozi bwiza buje nta kabuza budakorana n'amahanga kugira ngo ayo mahanga agane ibyo byose bigatuma igihugu gitera imbere mu nzira nziza
Yivuga ndabyumva hanyuma rero dufite rero abatumirwa dufite hano n'abantu wavuga ko bafite ubunararibonye mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranyije imipaka kugize amahirwe ukaba ubabonye ubucuruza ari mu Rwanda akarangurira mu Bushinwa akaza gacuruza mu bihugu byo muri Afrika ufite undi Teobari uri mu Bushinwa ubwo turaganira ari mu Bushinwa aho akora nawe ibikorwa by'ubwikorezi akanafasha n'abantu bagiye kurangura cyangwa se bagiye gukora zindi business mu gihugu cy'Ubushinwa wowe nkawe ku giti cyawe wabibariza iki turetse ibyo kuvuga abayobozi bagira gutya wowe ikibazo wumva wababaza ni ikihe kugira ngo genda nawe byagufasha cyangwa se byafasha n'undi nawe ukurikiye ikiganiro mu buryo yakora kugira ngo ashaka kuburyo yiteze imbere
none icyono babaza no kumbe bobona uburyo ariko arakora babona byagira akarusho gati Afrika muri rusange cyangwa mu by'imihanda nkaba ariko arakora mu Rwanda mu buryo ho babije kubizana aho bigenda gute ugiye cyo fashe mu rundi kugira ngo nawe nyine yiteze imbere cyangwa atere imbere mu gihe ariko arakora bo ariko babizana babishisha mu muco
binyura mu muco uravuga ibyo bakora
ibyo kudana ngo budanda ndivyo budana jibakora ndonge mu byagura gute bufasha gute umwere gihugu mu Burundi kugira ngo nawe atari yo ntambwe nkiba ariko arakora bo
urashaka inama bashobora guha umurundi waba yifuza cyangwa se n'undi muntu wese waba yifuza gukora ibikorwa nk'ibyo bakora urakoze cyane reka mpere kuri ugira ibihe byiza reka mwami mukundwa wamubwira iki mu bijyanye n'ikintu umuntu yakora tuvuge aravuga ati sinzi niba hari uburyo mwashishikariza abantu cyangwa se inama mwabaha bifuza gukora ubucuruzi nk'ubwo mukora
ubundi wenda n'ubyo yaravuze ugeranyije wenda mu karere Burundi wenda bacyari hasi wenda na Tobari hamwe nk'abarundi barangura mu Bushinwa ntabwo bari benshi ariko nabo baba hari kandi urumva bakoresha amafaranga n'ibindi ubu tuvuge wenda urugero ngiye hano mfite kampani ifasha abantu kujya mu Bushinwa kujya kurangura mu Bushinwa buri hantu mbere kumushakira ibyaba mwa viza kumwanakindege ni ukuvuga ngo ibyo n'izindi nama wenda no kuba barangira wenda nagera mu Bushinwa kama wanuzo kontakti za bateo baya waza mfasha kui kwa rili nubi jichango sara waza mfasha kuwa nige chene hicho ni jitwe jizwe ndo wajira kuwe lako hicho ni jitwe jizwe ndo jine chango sibi kabja mfasha kuwe lako menyele ushinwa chango sibi kuwe lako na haje ni mwuru guruwe gu notu kwa mwuku rwandi rugu burundi sinibaza zako oke simbi izi ya liko simbi ko izo asistansi zi hali kuchango sara abano baba mbega babi kwa nabi profesionere ya babi hayu mganya ibyo nabwo ubwabyo ariko nawe urumva nabo none yagufasha atabifite ubumenyi ntabwo yaje gufasha abantu kujya kurangura mu Bushinwa cyangwa bafashe kwerekeza mu Bushinwa cyangwa kubona amaviza y'Ubushinwa nawe ubwe nta yarashaka cyangwa nta bumenyi arifiteho ibintu bisaba ko we abanza kugira ubushake bwo kugira icyo kinamenya nk'ubwo wenda uvuge wumvise nk'ubu bari abana b'abanyeshuri mwatubwiye bari kwiga igishinwa hano mu Rwanda ni kimwe byakorohera kugira ikintu cyose yakenera gukorana n'Ubushinwa cyangwa se gukora we cyerekeza ku Bushinwa yamwera kubera ko urumva ko yafashe umwanya we yiga iki gishinwa cyangwa se yiga umuco wabo ku buryo byamworohera kugira aho bahurira cyangwa se aho bahuriza urumva kubwira abashinwa baraza muri Afurika ari benshi cyane nk'abo wa wundi yavugaga kuri Bizimana yavuga ngo baza kubaka imihanda baza kubaka nubwo numvaga banenga ko leta n'amafaranga batanga ibikorwa ariko abo bantu bose bakenera ubufasha kandi baba bafite amafaranga bakenera kubaho bakenera ubw'ubutsinzi bakenera ibintu byinshi cyane ku buryo nubwo ngo habaye n'opportunity nyinshi ikibazo cyo gisigaye ari ubwawe kuzi uyibonye uburyo wabyaza umusaruro
ntabwo rero umuntu yakomeza gutegereza byose ku bayobozi yaravuga ngo leadership miti yego ni ngombwa ko abayobozi nyine nabo barebera abo bayobora bakaba tegenera yenda n'imishinga n'ibiki byose bishobora kubateza imbere ariko n'umuntu ku giti cye nk'uko bivuga bari abanyeshuri babashije kugira icyo gitekerezo bagira ubushake bagira umuhate akareba
imbere naga ni buri cyangwa ikintu yashatse ishuri yamenye informasiyo bati ngiye kwigishishwa none leta ubyo wenda bavuga kuri leta ku rundi ruhande hari kiba yakoze meze nkuko tuvuge nkubwo mwajwaga Xi Jinping zo bushinwa aje mu Rwanda aje gusinya amasezerano n'ibyo nuko ngo usanga mu byo basinya usanga nuko niba ubwo bushinwa bufite ambasade mu bihugu byacu barakorohereza kujyayo barohereza abanyarwanda kubayo kujyayo u Rwanda wenda u Rwanda cyangwa ubundi bafite nabo ambasade nta munyarwanda wagira ikibazo nuko ngo abayobozi mu rwego rw'imiyoborere inzira baziharuye umuturage wabo bafite uburenganzira bwo kujyayo ugakora afite uburenganzira no gukora ubucuruzi bo baba hari inzira ahasigaye abari twe kuzibyaza umusaruro none nubwo abayobozi bari buhindukire bazakubwira ngo ndabona wakora iki mu Bushinwa wowe gitekereze urebe noneho amasezerano nubwo hari ako avantage y'iki
umuyobozi agaharura umuhanda akakwereka inzira wowe ugashyiraho akaba
ubu tuvuge nk'aho tujya kurangura urumva turi abanyamahanga benshi usanga buriya ntabwo abanyafurika dutukuntu tugumana umuco wacu usanga nk'ibiryo by'abashinwa bitugora sinzi niba mujya mubona ukuntu barisha
uduti
barya ibiryo by'amakaroni cyane
kandi bari amazi
cyangwa ntibarya amavuta ntibakunda amavuta ntibarya ibintu birimo isukari ariko usanga nk'abatanzaniya abagande n'abakongomani bake bafite nk'amaresitora ugasanga niyo tubyiganiramo kandi ahenze cyane kwa raporo y'abashinwa y'amaresitora y'abashinwa ni ukuvuga ngo amaresitora y'abashinwa aba ahendutse ariko noneho wajya mu banyamahanga wajya muri ba bandi b'abanyafurika
ukabona ibyo
wajya ushaka ifiriti mu kinini biba bihenze cyane gukuba hafi ya gato kuri resitora y'abashinwa ariko nk'ibyo bintu kandi bivuga ko atari leta atazana ibyo yafashe nko mu Bushinwa kugira ngo ugende ushinge resitora muri kimwe mu Bushinwa cyangwa mu Buganda urumva ni byinshi bavuga ko ni ubu bato bare baba barahuje kampani za shipping ziri hari zifasha abantu kuzana ibicuruzwa gukora ibyo bintu ntago ari byose bamwohereje
noye ntago bishoboka iramworohereza
gusa ibindi akabyariza umusaruro amahirwe babahaye
Teoba ibyo turimo tuvuga by'abantu tuvuge abantu bajya gukora izo business hariya mu Bushinwa mubo mubona tuvuge abarundi umwami yibazaga niba hari abarundi bakora nk'umurimo wo korohereza abandi kubashakira za contact mu Bushinwa n'ibindi bishobora kuborohereza mu mirimo bakora hari abo mukorana aho ngaho mu Bushinwa nk'abarundi
ego barahari barahari wenda navuga batarageze cyane taratera imbere iwabo nayo makampani y'ubwikorezi benshi bifashisha aca mu Rwanda cyangwa se ay'abanyarwanda yerekeza yo direct ariko arahari kandi nabo bantu barahari n'abanyeshuri b'abarundi benshi nabo ba biginaha babinaha bakora ibintu two tuzi barahari rwose wenda nunganiye icyo uriya mugabo yabazaga avuga ati se wenda na kai karusho byazana imibandi iri hagati y'u Rwanda n'u Bushinwa ntekereza ko iyo Bushinwa butaza kuba buhari ngo bworohereze n'abantu kugira kubona ibintu bihendutse ku buryo bushinwa iyo mibandire yose ifasha umuturage n'urugero uko ngiye mbibona ntekereza ko wenda iyo abashinwa bataza kuba bahari biba ari ibintu bigoye cyane umunyafurika nko hasi yo mu byaro i Burundi cyangwa se mu Rwanda kubona nka smartphone ariko abashinwa kwa kundi bagenda bakavuga ati wenda hari iPhone iri ku rwego rwo hejuru ariko
telefone yawe itangiye kutugora uretse gatoya tube twakiriye ujya ahantu hameze neza hanyuma tube twakiriye undi muntu ku murongo wa telefone turebe ko telefone yawe yavuga neza birushijeho Sylvestre uranyumva
baneza nawe uranyumva
yinda kumva rwose urahagana he
tewe nane narize intererano ku icyo kiganiro cy'abasayina abasayina rero
siwa wa shima wini wakura siwa ndi mpechinisie akura radio hariho ibintu bari kwa barakora batuzana muri Afrika usanga ari fake ibyo bya fake hari ama radio baza atagira ya atagira ndike education
atagira
radio arasugura gukora na gira education niko iri kuba ibyo bari kora kuri ubu ni TikTok ariko izo radio zitagira education yatugura cyane twabashima mu bintu bakora ariko mu bintu bakora hari n'ibintu bya fake byinshi turema kumenya ibyo dushobora kubikora nuko baradufasha niko ariko ikintu dushaka ko badufasha niba dufashe kutwigiriza abana bacu kugira bamenye ubumenyi bwiga cyane bisaba ko bubaha amashuri abana b'abarundi bakamenya gusoma bakamenya ibya tekinike n'ibyo bakora bya TikTok bakabigisha kuko twebwe twatanguye gukora bya nasiyonali bya sanyi bya perpo ibyo bakora ubu biraturema kabisa ndi mutekinisiye ako niwo gaterano mfite ariko bigisha abana bacu gukora ibyuma bya TikTok kuko ibyo bakora ubu biraturema usanga ari feke
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Silvestre reka ubwo mpe umwanya Aaron turimo turagenda twegera no ku musozo ndumva ubwo naguha ijambo ukagira icyo ubwira Silvestre niba se ibyo bintu bijyanye na maradio cyangwa se ninde igitekerezo atanze ku buryo yenda namwe ubwanyu mukora ibikorwa by'ubucuruzi mwarushaho gusuzuma cyane cyangwa se gucunga ibyo muhahira hariya hanyuma unagire n'inama umuntu wakwifuza gukora ibyo ukora muri makeya
nk'ibyo yaravuze hari karengera ngo mbere kuri ya muyango tobare yabivuzeho ku bintu bijyanye na karite impamvu nkumva abashinwa nko muri Afurika n'ikintu iyo dushatse kuvuga ikintu kibi cyangwa ikintu kitujuje ubuziranenge ariko kidafite karite nziza tuvuga ngo ni igishinwa ariko uwo ni umuco iyo umwe twimenyere cyangwa se ubanye nabo cyangwa utembereyo cyane uwo umuco nabyita ko ari nk'urubuga bambitswe natwe abacuruzi barangurayo kuko umuryango yari abivuze umushinwa iyo ugiye kurangura bafite buriya nta nubwo ibintu byinshi byabo biza muri Afurika buriya sinzi niba mubizi ko inganda nyinshi z'abanyaburayi inganda nyinshi z'abanyamerika ziba mu Bushinwa kubera ko babona n'endeve abakozi bahinduka bafite ibintu bya karite nubwo umushinwa bafite karite zose kandi nuko tuba baragize kubivugaho abashinwa buriya bari mu bantu batabeshye cyane ni ukuvuga ngo rero twebwe iyo uri kurangura uretse kuba wowe ubizi wa mugani ry'abwa by'ubushobozi bwa n'isoko ryacu iyo ugiye kurangura uyu muntu yirangurira irya make abona ko azabonera isoko mu gihe ya karite yo hejuru iri bube ihenze tuzakugura kuyigurisha kandi wowe uri kurangurira rubanda rugufi so ni ukuvuga ngo uretse ikintu cyose karite yabo iyo bijyana n'isoko ahubwo wabwira wenda umucuruzi ukuzanira ibyo bati ngiye nzanira karite wenda niyo bihenze ariko nzanira karite nziza ibyo birashoboka ariko mu gihe cyose umushinwa arakubwira ngo uko bitandukanye uko karite ijya hasi ni ku giciro kimanuka uko kizamuka ni ku giciro kizamuka
urakoze cyane reka mpa umwanya na Teobari nawe akajambo kanyuma amasogonda rwose 20 nawe ugire icyo ubwira abatwumva nk'inama wabaha muri make cyane
inama natanga no gushishikariza abanyatembera usanga ko umuntu atembera ariko agenda abona ko isi ibitse amaopportunity atandukanye ni kimwe kandi rwose umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa uri kugenda ukura cyane ndetse na Afurika muri rusange kandi utanga n'amahirwe atandukanye so abantu bagerageza kugerageza gukurikiranira hafi ayo mahirwe noneho bakayabyaza ku byanze bikoze twese bitugirira akamaro iyo dukurikiranye
neza rwose ngushimire cyane Teobari Muyango na Aaron Kevin Mwami ngashimira namwe mwese mwaduteze amatwi abaduhaye inama n'ibitekerezo ngashimira kandi n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma engineer Voitech Zoniak warufatanije na Fasil Gebehu na Laura Twagirayezu mwese rero mugire ibihe byiza mukomeze kugira icyumweru cyiza mwari kumwe na Eugenia Mukankosi amahoro iwanyu.